basadi ya ke bone ga re bitsa banna shame on me mana ba nyelena ke bone ga re bitsa banna shame on me go tabisa ditlong we bitsa monna shame on me go tabisa ditlong we bitsa monna shame on me re bola ya basadi ya ke bone ga re bitsa banna shame on me Mana banyelena, ke gone ga re bitsa banna Shame on me, go tabisa ditlong We bitsa monna, shame on me Go tabisa ditlong We bitsa monna, shame on me
O dule sena lono ta o kgantsa marota Ga ona puisano le bolotlho la kolofa O tsena ka mojako rora bana ba tshosa O thupa ka dipatu bosigo rona ro tshosa Ba maruma fatshe sena tlatlhela go kopa Go itira go late mo baneng ga go mosola O ikentsitse mo kukutswanyane o kgantsa dibuka O file o ipoka phafaneng wena o bokutla O biri mo dinkutlwa tshobotse male mefuta O sotla ka basadi phoko jwa ipitsa monna Ka roka madi primary kgotleng a ipitsa monna Just around the corner tsatsi la go ka le bona Bopodi ba kgona ke ba dinaka Bomola dikeledi tlhola naka Ga se senatla ke se matla Ke se kgala o ka nama ka mokwatla
Re bola ya basadi ya ke gone ga re bitsa banna Bana ba nyelela ke gone ga re bitsa banna Go tabisa ditlong Re bitsa monna Re bitsa banna Go tabisa ditlong Re bitsa monna Re bitsa banna Re bola ya basadi Ke gone ga re bitsa banna Bana ba nyelela Ke gone ga re bitsa banna Go tabisa ditlong We bitsa monna Re bitsa banna Go tabisa ditlong We bitsa monna Re bitsa banna
Pero tsa basadi di rota go deche bi Bendi namba tsa heaven e ki boli modimo kona Pero tsa banna di dule tsa di lalo Mpio kupa ila wana le khala le ke bo malo Husa tupa tsenya kona mo prase na kya horo Hutu sanka da fara figa khaya bo nemo sola To be call useless a foto gore rona Skepe rama kala khaba khana reba roma Tlogela mo pelo thata banna ke a le kopa tle Re fetole megopolo ba bantsi ba re tlotla tle Re bolaya bokamoso ba tšhaba sa ga yetso Re bofunetse pelo re nna ka mewa ye mentsho Ka go siela kae ba tšhaba se fedile tle Ke a le botsa re tle go siela kae ba tšhaba se fedile tle
Banna Re bolaya basadi ya ke gone ga re bitsa banna Bana ba nyelela, ke gone ga re bitsa banna Go tabisa ditlong, we bitsa monna, re bitsa banna Go tabisa ditlong, we bitsa monna, re bitsa banna Re bolaya basadi, ke gone ga re bitsa banna Bana ba nyelela, ke gone ga re bitsa banna Go tabisa ditlong We bitsa monna, re bitsa banna Go tabisa ditlong We bitsa monna, re bitsa banna